on the beach.
Zoli, I Zoli was more.
Oh, lose a winner.
Two.
Here is a pillar. I receive a word, really, guy now. Career pillar. I receive a word, receptable man in a. Here is a pillar. I receive a word, really, guy now. Career pillar. I receive a word, receptable man in a.
Zila ye, zila ye, yona ya taba.
Kare zila ye,
zila ye,
zila ye, zila ye, yona ya taba.
Batswadi nkale bona ba re kala. Ba re tsela ja rena di tswala ke ba re ba ratang. Batswadi nkale bona ba re kala. Ba re tsela ja rena di tswala ke ba re ba ratang. Ene nkale ba re bu. La cara mashaba ene ba bangwe ke mashaka bona ba re ra
re lwela batsinya ra bula ba tshiba ra luza ba wina ke se ba senyakao re lwela batsinya ra bula ba tshiba ra luza ba wina ke se ba senyakao.
On the beach.